They call me Siska, Ulurimbo,
Ebola family,
when sing con Kenny, Copa Biote Fueti, Ifo na vuka kumachacha, ndole chef ya kufola fionze na filamba. Kiona fuma feno kuya paka ndie mbalo, ndefu wako boom pest, nangula powder. Kiona shika fina wekela na papondi, na ambano kuwasho tusa matwanji. Jikala neka nisha kwa tamatamu wanji, nebo nkunguru memuguru mendo wanji. Ama tolo shia vidi na mashat 5, boxa imona kamo katifena ku. Kamo fensha kwa tefya kufuala sana. Mwadi shiba fya kuwa nkungulu metesa. Nefyo na sukulu shafe mayono kukanika. Na wola na fuma pona ya mkugomba. Ichungulo kuchobu tuwa inu kanomba. Mbo nefyo na chikani kukusanga na figulida. Na washa na kanikefya kufuala pantambo. Banzi vila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Banzi vila popamba. But why? Bali fionsi. Banzi vila popamba. Waka walala, but why? Wanzi vila popamba. Akisani, wanzi vila popamba. Bamu kukuru, but why? Wanzi vila popamba. Yona ikala panshi na makaya pwa. Napisha mwai vai vila pamba. Usheni rizo nishi sane ya lenga. Pafya kufola na chuwashe vai vapo pamba. Jeve the first inji pusheva nepa. Kutapoli mbina wankanu inakovena. Yona fika fya otimu waikaleni. Nde ipusha konga na munkanu inakopamba. Na vena bebele yomu kwa iteifwe. Limbina yululu kana kankungwa. Yona lava kosande na yapa tempo. Vapasta na bovasese matimuru mendo. Nimbo na problemu walilufya pambelo futi pamba uvya vaiva niva anepa. Balafu ativaka kupoko bufyashi. Uiba mwona fidi ya vali shupa nindoshi. Na washa na kanikefya kufwada pantambo. Wanzi vila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Wanzi vila popamba. But why? Bali fionsi. Wanzi vila popamba. Waka walala. But why? Wanzi vila popamba. Atisani. Wanzi vila popamba. Bamu kukulu. But why? Wanzi vila popamba. Yo wamba kono kupepa wa pasta. Ukumpepelele mpaka na semuka. Kwalia matangza bula bula burukuta. Paka fiena pona panshi na lukuta. Chona imafe no kunjeva you are now free. Walishuka lesali kutemwa Joffrey. Tawakanika mune tomu katipanse. Ni munga nda wakanika notipanse. Pona fuka manshaka wekeshe po pasta. Ukukanika na kabiri panse bamba. Avantu na mona tababa na chisuma. Bafu afyaba na bove na vale chula. Na washa na kanikefya kufwada pantambo. Wanzi vila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Wanzi vila popamba. But why? Bali fionsi. Wanzi vila popamba. Waka walala. But why? Wanzi vila popamba. Atisani. Wanzi vila popamba. Bamu kukulu. But why? Wanzi vila popamba. Commander Capzone, Pola da Pachambish, Rod Sony Mwanjisi.
It's Cozy Music.
Atisan, Cozy Graphics, Mwechi Farmers, Dani Alonga, Commander Government, Hellman Pick Up, Sito Power, KK Ota, Boss Metra. Ela basta, Nathan Perfecto, King Cups, Balak,
Chaos Music.